ubanza utari ready njewe sindi steady mubona utari happy inurazwe ndabizi rwose undushe bwamamare keshi nyici n'abapampi namenye umubare muriraho kare ubu mubona kare ruzana iby'imibare oya nagutaha kare ingora ndibwimenye tugeze mu kizimwe ndabizi ni wanyiminyama kandi uri mucoma
yakotoje marnariwe DJ yasajije buyanariwe DJ yananiye na toksari DJ filfita wabona rivide
ndabona wagigiye wiriye uwesha ibyo wigira nje ndabikubwiye uwesha ibyo wigira nje ndanagucyura uwesha ibyo wigira nje ndanagukubwiye uwesha ibyo wigira nje ndabikubwiye uwesha ibyo wigira nje ndanagucyura uwesha ibyo wigira nje ndanagukubwiye uwesha ibyo wigira nje
ndanagukubwiye
bari barabara bose barashona nje sina imihana sinzi nigani mijina levo yanje si marina nabisigihina sinchiringa nabagitaha kwa nyina ndakubiye ndakarise ndaturiye mukobwa mwiza njewe ndakurabuye atarihaye nje simba nanahuruye niba sari nje nabona aho duhuriye
yakotoje marnariwe DJ yasajije buyanariwe DJ yananiye na toksari DJ
Fanta ndabona wagigiye wiriye uwesha ibyo wigira nje ndabikubwiye uwesha ibyo wigira nje ndanagucyura uwesha ibyo wigira nje ndanagukubwiye uwesha ibyo wigira nje ndabikubwiye uwesha ibyo wigira nje ndanagucyura uwesha ibyo wigira nje ndanagukubwiye uwesha ibyo